Yes sir. Mseto Cypher kama kawa man. Mazee big up sana, mazee mzazi Tuva, mazee DJ Flash na kuona mazee Omai kwenye beat kama kawaida, Swale, Osombolo, K-Hopa kama Kayla Balanda na nyumba man. Ah.
Baseline music.
Yeah. Nacheza ninavyoweza na siogopi kupoteza. Nacheza kwa kakomeza na siogopi kuteleza. Naweza pia kumeza na siogopi kutendekezwa. Napenda pia kuwezwa na siogopi kubembelezwa. Bado sky wanga limit. Walai hisi gimmick. Siku high nili dimmick. Kufurai waki mimic. Ay, yeah. Awasikizi bone tags wako migos young tags. Gini jeans wana sack. Wakikopi kila swag. Kutuwa kopi kunitag. Double tap kujibrag. Ni wasafi na ni flag. Kuwapita waki drag. Wako Peter wanna grudge. Cypher,
hopa hopa. It's the land of formality on kiss. Roy number 39, shara. Ayo, cash rolls, enough tolls. Kama ice, kuple cool, akili ni sharp. Kulipa tax time star, kabaza, flow katha. His own story, what storage. Nina skill bar metaphor. Kumanuva vile inafaa. It's like the army son. Siyazi withdraw. Nikiwa so near. Bila BS kama nganya. Na rap hip hop stage for life. Bila wife. Freestyling. Glad. Kukris bila darling. Niko daring. Woka feeling like fair. Magitha. Na kasi jua kali sector. Yazidi choma yangu wallet. Entrepreneur niko routine risk taking. Hustler route 11 taking. Kama bama na make ends meet. A style so fresh, mresho me a feel manifesto PK. Ku flex muscle, mseto cypher ku bless my soul. Na kada rada, MC ana borrow leaf. I live long, who you boy, K-Hopper. Design ya Kiambu na get tattoo ya city. Nairobi, I'm na stress. Street cred, kasim kade bob. First class life bila honor. Mtama clown na honor. My crown kubishana, ata kubishana social media. Yeah,
Osombolo, Dandora. Nimbegu ya Taita na Western. Skiza, yo, listen. Mambo vipi leo shika mo shika. Hasalama Afrika, bado twasikika. Paka Costa Rica, nduru za mwafika zinawika. Budako na cheza rugby, mamako ni kwaya master. Sistako ni msani, oya, that's the family. You just happen to be on the family tree. Life goes on the microphone. Kill the boss, head, shoulders, knees and toes. Haya, haya, wewe, we already high. Tuna dada nyota, tumekata kusota. Sota peko yako. People making money, money making people. Wherever you go, cheza ngoma za Osombolo. Iwe commercial ama underground. You know the sound mama. Sijapotea mama. Na come home mama. Pray for me. Wasichana wananisumbua mama. Really clean number twos. Wanajaribu number one. You can fit in my shoes homie. Toka ndugi raba raba mzee. Keep the papi na vuta madapa kasiga. Na vuta madapa kajiga. Thadiko kwa diga na zidi kusonga. Buda Osombolo. Come on.
Swale J4, Kitale in the building. Turn it. Yo, sai niko king kwa class ya life lessons. Kitu sina ni pesa ya kupay attention. Kuna vitu my friends I don't mention. Ati nimekuja kulima Nairobi shamba la mawe. Ati nimedunga JC na Rock Nation. From Kitale with love na his attention. Nikishika mic na wakatizia celebrations. Na sija kuja kupati. Niko biashara so unabonga mangapi. Kama una hate, keep on hating. Marapa ni kama biju already ni shower master. Mindo legendary after Mr. Vigetti. Left me hard but revenge wanga sweeter. Hata na ma albums my friend hauta nitisha. Drop the mic kama Barack Obama. Hauta why win hata mkuje na baba. After this utanibebe hata panga. Kama una machungu kajinyonge na kamba. One on one kama rasta na ganja. Mindio makali we ni soda ya Fanta. Ni Swale J4. Rap ndio my feel nite jamen day 4. Mafans wako wanani text ati sare J4. Haujajua uko solo alikusare before. Hey, Swale J4. Kitale in the building.